have mercy. Oh yeah. Well, let me tell you my story. Nimezaliwa Mbeya, Tanzania. Ukometa mabatini. Hapa mujini nimezamia. Andoto zilikuwaga kuwa misi. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. Mama mi, I'm sorry. Kwa sala sana ukupenda ulivosikia. Kamutani sinikaanza kuimba. Mungu siathumani kakutana na kakinga. Kanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mala milia na vimba. Atapendwa na nani mnyamwezi wa igunga. Nikajipa tuimani ipo siku nitashinda mana mola no mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi navaga kanda mbili. Never, never, never. Never, never, never. Never, never, never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never, never, never. Never, never, never. Never, never, never. Please don't care whom you were, where you from or what you do. And never give up. And never give up. And please don't care whom you were, and where you from or what you do. Never give up. Never give up.
Eh, I remember mama told me, binadamu wana wema, watakuchekaga usoni. Ukiwapa kisogo anakusema, usifadhi chuki moyoni. Yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuki uyaoni. Ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Yabulanti Chopa, I got love for you. Miama mkari buda na mchachambo, wambia tunapita so mikono juu. Najua maisha safari mi bado sijafikaga, long way to go. Ila nayona fadhali kulala wakika na kula soka before. Debe kwa Zizi Ali Mbagara tandika Kimara na Kariako. Keto na Kibatari kiangazi masika jomvua vyote vyako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka, walo nicheka. Enzi navaga kanda mbili. Never, never, never. Never, never, never.
Give up.
Never, never, never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never, never, never. Never, never, never.
Give up.
Never, never, never. Usikate tamama na Mungu anakuona.